Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Nijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ndabasuhuje abatwumva aho muri hose ni ikiganiro dusangira ijambo urukiko rukuru mu Rwanda kuwa gatano rwahanishije bwana Leo Mugesera igihano gisumba ibindi cyo gufungwa burundu ku byaha bya genocide yaburanaga ni ibyaha yahamijwe bishingiye ku ijambo yavugiye ku Kabaya ahahoze ari muri prefecture ya Gisenyi muri 1992 ubushinjacyaha bufata iri jambo nk'ijambo rutwitsi buvuga ko yarivuze akangurira abahutu kurimbura abatutsi mbere yo kubagezaho ikiganiro nyirizina tubanze twumve inkuru umunyamakuru w'iri Amerika Eric Bagirubusa yakurikiranye ari mu rukiko rukuru ikigari mu Rwanda kwa gatano.
Bwana Leo Mugesera yagejejwe ku rukiko n'igikapu kinini cy'umukara cyuzuyemo amadosiye habura iminota 20 ku isaha yagenwe ngo urubanza rutangire. Arinjira afata umwanya uhagije wo gutunganya aho yicara. Aho umucamanza aziye nyuma yo gusuhuza ababuranyi bombi yabiseguyeho ndetse n'abumva urubanza, ababwira ko ruza gutinda bishingira ku gihe rwatwaye hafi imyaka ine mu mizi. Ubushinjacyaha bukurikiranye Leo Mugesera ku byaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu. Nibyaha bishingiye ku ijambo bufata nk'ijambo rutwitsi Mugesera yavugiye muri mitingi yo kukabaya muri 1992. Ni ijambo mu majwi rifata iminota 29 umucamanza yasomye amagambo arigize mu minota 32. Mugesera mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa amataratara mu maso, inkweto z'ibihogo n'isaha ku kuboko. Yaranzwe no gutega amatwi atumbereye umucamanza ubundi akanyuzamo akandika n'amakaramu atatu. Ubururu, umutuku n'umukara nako asimbura nyimpapuro mu gihe umwunganizi we Maître Jean-Félix Rudakemwe ibitotsi byari bitamworoheye. Imbwirwaruhame kukabaya ubushinjacyaha buyimuregeraho ibyaha bitanu: gushishikariza abandi kumugaragara gukora genocide, ubufatanyacyaha mu gucura no gutegura umugambi wa genocide, gutoteza nk'icyaha kibasiye inyoko muntu no kubiba urwango rushingiye ku moko cyangwa inkomoko. Buvuga ko amwe mu magambo arigize yumvikanye abwira bari muri mitingi yo kukabaya ko yagiranye ikiganiro mu Rwandashyaka wa Peri wari umututsi amubwira ati: ikosa twakoze muri 59 nuko twabaretse mu gasohoka, tuzabanyuza muri Nyabarongo musubiri wanyu muri Ethiopia, aturi ku kigega cy'amafaranga nayazane tubakata amajosi, mumenye ko mutazakata ijosi ari uzari bakata. Ati: mwivandiri, haranditse ngo nibagukubita urushyi mu gutwi kw'ibumoso uzatega kw'iburyo bagukubita urundi. Njyewe mbabwiye ko ivanjiri yahindutse muri muvoma yacu, nibagukubita urushyi mwitama rimwe uzabakubita ebyiri murindi baze biture hasi ubutazanzamuka. Iri ni ijambo kandi uyu wari vice president wa MRND ku Gisenyi ishyaka ryari ku butegetsi, aregwa ko yamaze kurivuga ubutegetsi bw'icyo gihe buramukurikirana ahungira muri Canada. Ibitangazamakuru by'icyo gihe biryandikaho bigaragaza ububi bwaryo ndetse n'abanditsi bakomeye nka Philip Lenchens. Mugesera ntiyemera ijambo n'ibyaha biri kubiyemo n'uko ryageze mu rukiko. Avuga ko yavuze ijambo mu buryo bwo kwitabara ku gihugu cyari cyatewe n'inkotanyi mu gihe cyari uguhatana kw'amashyaka ahamagarira abantu demokarasi. Yiko mu bushinjacyaha kuryumva ko atarivuze no gukora icyo yise kuribagagura, mu gifaransa yise un discours triqué charcuté, bugamije kumuzirikaho ibyaha. Abatangabuhamya bamushinje bemeje ko nyuma y'ijambo rye hakurikiyeho ukwicwa kw'abatutsi muri komine Kibirira n'ahandi ku Gisenyi. Umucamanza yarabisesenguye byose, yavuze ko kuba Mugesera ahakana ijambo yabanje kwemerera muri Canada ubwo yaburanaga uburenganzira bwo kuhatura, bishimangira ko ari ryuko riri. Avuga kandi ko atagaragaza ibyongewemo cyangwa byakuwemo. Umucamanza yavuze ko Leo Mugesera yavuze amagambo mabi ajijutse atari buyoberwe ingaruka zayo mu gihe hirya no hino mu gihugu abatutsi bicwaga. Umucamanza yahamije iyi nzobere mu by'iyiga ndimi ko yashishikarije abandi kumugaragara gukora genocide bituma bikitso cy'abakoze genocide. Yamuhamije kandi gutoteza nk'icyaha kibasiye inyoko muntu. Avuga ko yatoteje abanyapolitiki nka Agathe Uwiringiyimana wari ministiri w'intebe mumuviramo kwicwa, anamuhamya icyaha cyo kubiba urwango rushingiye ku moko cyangwa inkomoko. N'ibyaha bigize impurirane mbonezamugambi byagombye kuba bimuviramo igifungo cya burundu y'umwihariko, ariko kubava hanze baza kuburanira mu Rwanda amategeko ntabyemera uretse igihano cya burundu. Nyuma y'amasaha asaga n'umucamanza ukuriye inteko iburanisha bwana Antoine Muhima yatangaje ibyaha bihama Leo Mugesera ndetse n'ibihano. Nta marangamutima adasanzwe ku ruhande rw'urega uretse kuba bwana Leo Mugesera ako kanya yahise ajuririra ibihano by'umucamanza, avuga ko bibangamiye bikomeye uburenganzira bwo kugira urubanza ruboneye. Birangiye Mugesera yatangiye kugaragara mu isura yijimye yongorana n'umwavoka we Maître Jean-Félix Rudakemwa, ubundi arasohoka yurizwa imodoka bamubohesha amapingu. Bwanare wo mugesera w'imyaka 64 y'amavuko, igihugu cya Canada cyamwohereje kuburanira mu Rwanda kuva mu 2012. Uru ni urwa mbere mu manza zavuye hanze rwatinze hafi imyaka 4 rutangiye mu mizi. Leo mugesera bayi wa gatatu hanwe n'inkiko z'u Rwanda mu bavuye hanze baburana ibyaha bya genocide. Ahanishijwe igihano cyo guhera mu buroko nka Pasteur Jean w'inkindi wavuye Yarusha, mu gihe Charles Bandura wavuye muri Norvège we yahanishijwe imyaka 30. Bose barajuriye. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turagushimiye cyane Eric Bagirubusa. Kuba twumva ni ikiganiro dusangira ijambo. Nkuko tumaze kubikurikirana, uru rubanza rwa bwana Leo Mugesera rwa rumaze hafi imyaka 4 ruranijwa mu rukiko rukuru rw'u Rwanda. Twatumiye muri uyu mwanya uwunganiye Leo Mugesera muri rubanza ni Maître Jean-Félix Rudakemwa. Mbanje kubasuhuza, muraho neza.
Muraho cyane karekezi.
Urukiko rukuru kuri wa gatanu nibwo rwahanishije uwo mwunganira Leo Mugesera igihano cyo gufungwa burundu ku byaha bya genocide yaburanaga. Mwe iki cyemezo mwacyakiye mute cyangwa mwacyakiye mute?
Iki cyemezo nk'uko yahise dukorwa mu mwanya, icyemezo cyahise kijuririra. Ndetse twatanze nk'inshuro zirenga enye zishimiye muri urwo rubanza rwose. Ndetse ko hari n'izindi tuzarambura mu gihe tuzadukora imyanzuro yo kujurira.
Mwajuriye mushingiye ku kibwana Rudakemwa?
Nk'uko nayo mbivuze, ubujurire burambuye tuzakugeza mu rukiko rw'ikirenga, ariko hagati aho hari ibintu bimwe na bimwe bitagenze neza, nko kuba hatarumviswe abatangabuhamya bashinjura, nko kuba tutarashoboye kugira icyo tuvuga ku bihano ubushinjacyaha bwasabiye uwunganira. Ndetse tuzongera tunavuge ku kibazo cy'ubufasha by'amategeko byakomeje kuba ingorora abahizi. Muri make tuzabisobanura byose mu mwanzuro w'ubujurire, kandi turizera ko bizakemuka noneho hakazaba urubanza ruboneka.
Uru rubanza mwarufatanye rukiri mu mizi Maître Rudakemwa, ariko ubushinjacyaha buvuga ko amagambo bwana Mugesera avugiye ku Kabaya ahahoze ari muri Prefecture ya Gisenyi mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'u Rwanda agize icyaha ubushinjacyaha bwita rutwitsi. Mwe mushingiye kuri iryo jambo, musanga iri jambo navuga disikuru yagarutsweho mu rukiko ari disikuru ishishikarije abantu navuga amahoro cyangwa se intambara cyangwa ubwicanyi?
Nk'uko twakomeje kubivuga mu gihe cy'iburanisha ndetse no kugeza kuri uyu munsi, iyo disikuru twagiye tuyinenga cyane. Twagiye tuvuga ko nta mwimerere wayo uhari, tuvuga ko mu by'ukuri mbese kugeza n'ubu n'abarega ntabwo barerekana ko kuko ari umwimerere. Rero tukaba dusanga kuvuga ngo ni rutwiti, kandi ubwayo tutayemera ibyo bintu ntabwo ari byo, kubera ko disikuru ubwayo ntabwo abariga barashaka kwerekana ko ari umwimerere. Kandi nicyo kinini, nicyo kibazo tuzanavuga mu rukiko rw'ikirenga mu rwego rw'ubujurire.
Aha se murifuza kuvuga iki Maître Rudakemwa, ko iyo disikuru ubushinjacyaha bushingiraho bwashingiyeho burega n'urukiko rwakiye, murashaka kuvuga ko atari umwimereri, ko atari iyo disikuru bwana Mugesera yavuze ku Kabaya muri 92?
Nk'uko twabivuze bwana Karekezi, iyi disikuru ntabwo baravuga ngo yabonetse muri Orenforo. Sike muri Orenforo yahageze ivuye, yafashwe nande? Ko atagaragaza umuntu ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 1992 wayarujisi, amaze kuyarujisira yavuye ku Kabaya igera muri Orenforo. Ibi bintu byose rero tukaba dusanga ari ibintu by'inenge ikomeye, ku buryo n'ubu kugeza kuri uyu munsi nyine n'abarega kandi kuko ntabwo barerekana orijinalite y'iyo disikuru, tukaba twumva ibyo bindi bayivugaho ngo ni rutwiki, ibyo tuzayiburana ntatwe.
Nicyo nari mbajije bwana Maître Rudakemwa, ngira nti mwe mwakomeje kugaruka cyane kuri iki kibazo kijyanye n'imiterere y'ijambo, muvuga ko atari umwimerere ubwabyo. Dushyize iki kibazo ku ruhande tukareba noneho ibikubiye muri iryo jambo, ndavuga aha ubutumwa bukubiyemo. Musanga ari ubutumwa buhamagarira abantu amahoro, imibanire myiza, cyangwa se buhamagarira abantu intambara, ubwicanyi n'ubundi bugizi bwa nabi?
Ari iryo jambo twebwe ntabwo twemera ko ari ibyo bagaragaza. Ibyo bagaragaza kugeza ubu ntabwo twemera ko ari Dr. Mugesera wabivuze. Ntabwo rero ntabwo bagaragaza umwimerere w'iyo disikuru, kuko bashobora kuba hari byongeye umwe hari byo bavanyemo uko twagiye tubiburana hari ibintu nk'ibyo mbese originalite umwimerere uri he yafashwe nande gera muri orimpolite yero akaba ari ibintu twumva tuzaburana mu rukiko kugengaruka gusura amakosa yakozwe n'urukiko rukuru.
Mukomeje kwibanda cyane kuri iri jambo umwimerere metere udakemwa, none se ikintu mwumva mushingiye ku mategeko agenderwaho mu Rwanda, ikintu musanga abacamanza b'urukiko rukuru batarahaye agaciro gakwiye muri urubanza ni kimwe atubwira?
Ariko ibyo bintu nk'uko urubanza bamaze kurusoma nonaha ntabwo barusomye hafi amasaha ane, urumva rero birasaba ko umuntu azabanza agafata urubanza rwose akarwiga. Satwugira icyo nenga byaba ari nko kwihuta, ibyiza ni uko tuzafata umwanya nk'uko amategeko abitegeka, noneho tukabanza tukiga neza urwo rubanza rwatumwe hafi amasaha ane, noneho tukavanamo ibintu byose twabonye tuzabona bibogane. Wari kubita mvuga ni poronoto umwanya byaba ari ukwihuta,
byaba ari ukwihuta nk'uko mubivuga. Ariko icyaba twumva bumva bifuza kuba bamenya metri udakemwa no kumenya mwe nkabunganira Leo Mugesera nkuko narivuze mu kanya ntingira nti icyo mwumva mwabwira batwumva ko urukiko abacamanza birengagije, kuko iki cyemezo igihano gisumba ibindi cyo gufunga burundu bwana Mugesera n'igihano gikomeye cyane, icyo mwumva birengagije ni iki kubijyanye n'uburyo urubanza rwaciwe?
Iyo rero byo nahereye nkubwira kavuze ko hari ingingo hafi nk'enye tukahise tubuga umwanya harimo kuba abatangabuhamya bashinjura batarumviswe nta n'umwe wumvise, kandi twari dufite twari turagejeje ku rukiko abatangabuhamya bashinjura 57 ndetse hari n'abandi nyuma yo babonetse ku buryo bose bari 100 kandi bakuriye ku isi yose. Ibintu urukiko rwabirenzeho rubanza kandi rutumvise abo batangabuhamya. Ikindi ni uko hari ikirego ubushinjacyaha bwasabiye bunganira Dr. Leo Mugesera ibihano. Mu gihe twari tugiye kugira icyo tubivugaho nabwo urukiko rwaciye inkera mu cyamo ruhita rubirengaho ntacyo tuvuze. Ikindi ni ikibazo cy'ubwunganizi, kugeza kuri uyu munota ubufasha mu bwunganizi Leta y'u Rwanda yatahaye garanti Canada ko izatanga ubufasha mu by'amategeko harimo n'ibihembo bya avoka, ariko kugeza kuri uyu munota nta kintu cyabaye. Ibintu byose rero ugasanga ari ibintu byatumye hataba urubanza runoze, muri make y'ibindi tukazabidetaya mu gihe cyo nyine tuzaba dukora umwanzuro tuzashyikiriza urukiko rw'ikirenga.
Muzamuye ikibazo cy'ubwumvikane hagati ya Leta y'u Rwanda n'igihugu cya Canada mbere y'uko bwana Leo Mugesera akurwa muri Canada ajyanwa mu Rwanda. Ariko namwe metri udakemwa, urukiko rukuru hari ibihano rwabafatiye bijyanye n'uko rwavugaga ko mutinza urubanza. Iki kibazo cy'uko mwatinzaga urubanza nk'umwavoka ni ikibazo cyakemuwe? Ni ikibazo cyatumye urubanza rutagenda uko rwagomba kugenda?
Ibyo bihano muvuga baciye ubwunganizi bwa Dr. Leo Mugesera byarabaye koko bavuga ngo gutinza urubanza, ariko mu by'ukuri nk'uko twagiye tubisobanurira buri gihe nta mpamvu urwego ruhande rwiregura nta nyungu rwari rufite yo gutinza urubanza, kuko icyo gihe twasobanurirwa kuko kandi na n'ubu nibyo koko twashoboraga ko tuburana ahubwo noneho kuri kukagaragara kuri kukajya ahagaragara. Ariko nyine kubera intuza ubwo ibyo bihano nyine nanone nk'uko twagiye bivuga babicaga turimo dushaka ubufasha, ariko igihe umuntu yaba agiye gushaka ubufasha ahubwo uwo wagiye muri minisiteri y'ubutabera kugira ngo itange ubufasha babizi nabyo wayibandikiye wabyandikiye urukiko rukarenga rukaguca amande ruvuga ngo urimo uratinza urubanza. Genere twasanze nabyo ari ibintu byatumye wadindije urubanza cyane ku buryo twizera ko mu rukiko rw'ikirenga bizakosoka. Cyakora hagati aho habaye abagabo ayo mande baciye miliyoni 1,400,000, ariko habaye abagabo nyine ngo twashoboye kwishyura ku buryo ubu ntazi n'imbogamizi zihari.
Muri make murasobanura ko amande urukiko rwabaciye mwebwe avoka wa bwana Mugesera yatanzwe, ariko se ko mwazamuye ikibazo cyo guhemba abavoka nyirizina, guverinoma y'u Rwanda yabarabahembye amafaranga yateganirijwe abunganira bwana Leo Mugesera nk'uko byari biteganijwe mu nyandiko z'ibanze nk'uko mwabisobanuye mu biganiro byacu byashize, uwo mushahara warabonetse, habonetse igice cyangwa nta na make?
Kugeza kuri uyu munota tuvugana rwose ndakubwira ko nta nifaranga nayo muryo ryaboneka n'ubu turacyari mu mishyikirano cyari mu mishyirano ariko ukabona harimo amananeza nawe si mishyirano imara imyaka imwe nta kitageraho ugasanga urwego rugomba gutanga ubwo bufasha burimo buracyamo amananeza cyane ku buryo nyine ariko nta kurambirwa nyine turacyakomeza guhanyegeza kugeza igihe urwego ruzagera rugashyira mu kuri rukarekura ubwo bufasha bwiyemeje naho kugeza kuri uyu munota rwose nta faranga na rimwe abunganira mu Gisiro babona kandi si ukuvuga ko aribo banze amafaranga ahubwo ni ukuvuga ko tuvuga ko aribo banze ubufasha ahubwo ni ukuvuga ko bananijwe cyane n'urwego rugomba kuyatanga.
Maitre Rudakemwa, Bwana Leon Mugesera abaye wa gatatu uhanwe n'inkiko z'u Rwanda mu bakuwe mu bihugu byo hanze bakekwaho jenoside, musubije amaso inyuma ku buryo urubanza rwagenze, ibibazo cyane by'ingutu by'imbogamizi ari abaregwa bakekwa byaha bya jenoside ari n'abunganizi babo, icyo musanga ari ingora bahizi kurusha ibindi niki kuri izi manza?
Urakoze Karekezi. Muri make ngewe ndabona ari kimwe byose, harimo imbogamizi ikomeye cyane ari ku ruhande rw'abaregwa ndetse no kubabunganira, harimo ibibazo bikomeye
mwasobanura ku buryo burambuye bwumvikana.
Ubyo izi manza nk'uko byagiye bivugwa ni imanza zambuka imbibi, ni imanza interinasiyonali. Kuba rero nka umuntu ari umaze ni imanza zikomeye cyane, reba nk'urubanza umuntu amazemo nk'ubunguru mu rwego rwa mbere rumaze imyaka ine n'amezi arenga ku rwego rw'uwunganira, ahumva harimo ikibazo kuba nta bufasha bamuhaye kugira ngo azane abatangabuhamya bamushinjura. Ni ikibazo kuba abamwunganira nabwo badahabwa uburyo bubafasha, urumva ni ikibazo kuri we nunganira ni ikibazo no ku bamwunganira ni ikibazo. Niyo mpamvu navuze ko ku mpande zombi harimo ibibazo bikomeye, ubwo nta buryo bamuha mbese butuma dosiye yagenda neza. N'abamwunganira rero akaba ari ikibazo kindi, nabo iyo babonetse nabo nta bufasha bahabwa ku buryo usanga ari ingorane kugira ngo umare imyaka ine uburana buri munsi nta kintu uraguha. Urumva ni ibintu bikomeye cyane ku buryo usanga nyine bigoranye cyane.
Ndabashimiye cyane Maitre Jean Felix Rudakemwa wunganira Bwana Leon Mugesera mu rubanza Leta y'u Rwanda imuregamo ibyaha bya jenoside. Murakoze cyane.
Yego namwe murakoze.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nibutse abakomeje kutwumva ko iki ni ikiganiro dusangira ijambo ku Ijwi rya Amerika mugezweho na Etienne Karekezi. Urukiko rukuru rukimara gufata icyemezo ku rubanza rwa Bwana Leon Mugesera, twavuganye kuri telefoni n'umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda Bwana Nkusi Faustin. Bwana Nkusi Faustin, ku ruhande rwanyu iki cyemezo cy'urukiko rukuru mwacyakiye mute nk'ubushinjacyaha?
Murakoze. Twebwe nk'ubushinjacyaha twakakiriye neza kuko ijambo rya Mugesera yavugiye kabaye 1992 ni ijambo mu by'ukuri ryahamagaraga abahutu kwica abatutsi ndetse rikanashishikariza abahutu kugira ngo bice abatutsi. Ni ijambo rero mu by'ukuri ryabibaga urwango, binagaragaza ko mu by'ukuri jenoside yakorewe abatutsi yategurwaga icyo gihe, ku buryo twe twabyakiriye neza cyane ko impamvu zo ko byateguwe jenoside yakorewe abatutsi yateguwe nuko igihe ijambo yarivugiye n'igihe jenoside yakorewe abatutsi yakorewe 94 abantu bagapfa barenze miliyoni imwe, bigaragaza ko iryo jambo rifite icyo ryafashije kugira ngo jenoside yakorewe abatutsi ibe mu bikorwa. Twe twabyakiriye neza cyane nk'ubushinjacyaha.
Iki ni igihano gisumba ibindi Bwana Nkusi. ibimenyetso simusiga ubushinjacyaha bwagaragaje mu rukiko cyane ko mu kwiregura bwana Leo Mugesera n'umwunganira bavugaho ko ijambo mushingiraho mu by'ukuri ataryo Mugesera yavuze ko ahubwo iryo yavuze ryahinduwe.
Ibyo avuga ntabwo ari byo nyine n'ibyo kuburana gusa, ariko ijambo mu by'ukuri nta cyahinduweho n'iryo n'uburira hari unashatse nawe waribona. Ikindi kandi nuko twe nk'ubushinjacyaha twazanye abatangabuhamya barikurikiye bari banahari, ndetse bamwe hari n'abandi banakoze nk'ibyaha muri Jenoside. Ibyo bivuga rero ko ijambo kuvuga ko twashingiyeho atari ryo ntabwo ari byo, kuko hari abarizi nawe yararyumvishe n'ukurihakana gusa kubera ko agomba kurihakana, ariko mu by'ukuri ijambo nta cyahinduweho, ijambo ni rya rindi ndetse turagaragaje ibimenyetso.
Nibyo navuga nti n'ibimenyetso simusiga mwakumvikanisha ko byatuma abacamanza bafata bamukatira igihano cyo gufungwa burundu ni igihano gihanitse?
Nibyo nibyo nakubwiraga, n'ibimenyetso by'ukuri bifatika kandi byumvikana, kuko ngira ngo mu byaha bya muhamye bitatu ririya jambo niryo mu by'ukuri ryagasweho cyane, kandi icyaha cyo gushishikariza no gukangurira gukora genocide yakorewe abatutsi nicyo cyamuhamye, ndetse no kubiba urwango rushingiye ku bwoko nacyo cyamuhamye, no gutoteza nk'icya cyose inyokomuntu. Ibi byaha rero bishingiye byose kuri rya jambo yavuze, bivuze ko umucamanza cyangwa se urukiko rwashingiye kuri ibi byaha bitatu biri bimuhamya, kubera ko ariya magambo yavuze hari ibimenyetso, hari abatangabuhamya, ndetse yanarihawe rikumva mu rukiko rigasesengurwa ku buryo tubona ko igihano yahawe kijyanye n'ibyo yakoze, ibikorwa yakoze. Ubundi icyo navuga kindi ni uko ibyo arikoga byari bitatu, hari ibyo bamugize nk'umwere, ibyo bamugize nk'umwere ni byo gucura umugambi ndetse no gufatanya cyangwa gukora genocide, ibyo bigizeho umwere. Ngira ngo icyo twavuga ni uko bo basesenguye bakavuga ko bibiri bamubigizeho umwere, ku bitatu bigaragaza ko mu by'ukuri ibimenyetso kandi simusiga kandi byumvikana.
Mwese iyo ngingo bamuhanaguyeho ibyaha muzayijuririra?
Twe nk'ubushinjacyaha tugiye gusesengura turebe, kuko ngira ngo urubanza rwamaze umwanya munini, ni urubanza rero runini cyane. Tuzicara nk'ubushinjacyaha turebe kuko turebe motivasiyo se cyangwa se ibyo bashingiyeho mu gihe umwere ibyaha bibiri, nidusanga ari ngombwa dushobora no kubishyira kuri uburenganzira bwacu kugira ngo none tugaragaze wenda intege zaba zirimo. Ariko kugeza ubu ngubu ntarabona igicumbi, kuko ntabwo turicara ngo dusome kopi y'urubanza, ni nini cyane ku buryo tugomba gufata umwanya twayisesengura, kandi hari iminsi 30 irenganije n'amategeko yo kujurira, tuzareba ntituzajurira.
Murabizi bwana Leo Mugesera yahise ajuririra ibihano yumvikanisha ko zimwe mu mpamvu ashingiraho ajurira ari uko harimo ko yaburanishijwe, kandi yaburanishijwe ngo n'ubutabera bubogamye. Ibi mubyumva mute?
Nibyo koko yahise ajurira ako kanya, yajuriye mu rubanza rukimara gusohora, avuze ko ajuriye atanga izo mpamvu. Ariko ngira ngo ibyo kujurira n'uburenganzira bwe, nicyo cyabere navuga n'uburenganzira bwe, ariko kuvuga ko wenda urukiko rwamuburanishije rubogamye nabyo ntabwo ari byo. Ngira ngo Mugesera yageze mu Rwanda mu 2012 nabwo urubanza nyirago rwatangiye, nyuma yaho gato y'amezi nkangahe atangira kwitaba inkiko arisobanura, ahabwa umwanya uhagije wo gushaka ibimenyetso bimushinjura, wo gushaka abatangabuhamya afite. Ngira ngo urubanza rumaze hafi imyaka itatu ntabwo ko utahawe umwanya uhagije wo kugira ngo uburane, ahubwo ngira ngo nawe ubwo yagizemo uruhare rwo kujya atinza urubanza kenshi, avuga ko ashaka kuko arwaye, undi w'umwunganira nawe akaba ati ndarwaye, bagasiba ku mpamvu zitandukanye. Ariko by'ukuri bahawe umwanya uhagije wo kubazana ibimenyetso bibashinjura, ariko hari ibyo batakoze, hari ibyo batubahirije, hari n'ibyo bakoze. Ngira ngo rero bigaragaza ko by'ukuri habayeho guhabwa umwanya uhagije n'amahirwe angana ku mpande zombi, kuko uwo mwanya twese twawuhawe. Kuba rero wenda atarakoresheje neza ntabwo yabyitwaza, avuga ko urukiko rwabogamye kuko rwamuhaye umwanya mu by'ukuri uhagije wo kugira ngo yisobanure. Ngira ngo rero kuba yanabijuririye ibyo n'uburenganzira bwe
mu kwiregura kenshi, bwana Mugesera n'abamwunganira bagarutse ku kintu cy'uko bumvikanishaga ko ntaho byabaye ko umucamanza yicira urubanza, no kuri wa gatanu yabisubiyemo avuga ko iri jambo yarivuze mu gihe icyari guverinoma y'u Rwanda yari arimo, icyari gihanganye mu buryo bw'intambara n'umutwe wa FPR Inkotanyi mu ntambara yeruye mu ntambara. None tubu leta y'umutwe wa FPR inkotanyi niri ku butegetsi none iraburanisha bwana Leo Mugesera wavuze ijambo cyo gihe 1992 atese haraho byabaye ko umucamanza yakwicira urubanza mwe aya magambo muyumva mute
aya magambo mu cyukuri ntabwo ariyo icyambere ngira ngo ubutabera burigenga inkiko zirigenga ngira ngo kuvuga ko kubera ko inkiko zimuburanisha urubanza ariza ari ukuvuga ko ashaka kuvuga ko kugaragaza ko nkaho abari mu abamurwanyaga icyo gihe cy'amasomo y'abanyarwanda ya Habyarimana icyo gihe aribo bari bayobora izo nkiko ntabwo ari byo ngira ngo ikirebwa ni igikorwa wakoze ni ibihe ese bigize icyaha ngira ngo icyaha kigira elema eshatu hari kureba ibikorwa byabyo nyirizina wakoze hakarebwa icyo warugambiriye ese cyari kigambiriwe niki hakareba amategeko abiteganya ese koko amagambo cyangwa amagambo yavugiye ikabaya uyasesenguye agize icyaha nibyo rero twebwe twasesenguye tunagaragaza ko ibyo yakoze kandi tubivugira imbere y'inkiko zifite ubwigenge cyo gihe rwose ngira ngo nacyo cyagira kubera ko bajya no kumwohereza ngira ngo muri Canada bamwohereje bamaze kubisesengura bamaze kureba ko ese inkiko z'u Rwanda zirakora zite ngira ngo mu by'ukuri zifite imanza nyinshi tuburanisha ntabwo Rwamugesera wenyine nicyo navuga hari imanza zimaze gukoreshwa nyinshi cyane n'izindi ziriho ziza ngira ngo ububasha bw'inkiko n'ubushobozi n'ubushishozi n'ubunararibonye no kuba abantu bigenga mu gukiza imanza ntabwo yabyitwaza avuge koko abamucira imanza hari abarwanyaga leta ya mbere ibyo ntaho bihuriye tugakora amatakira ngo yigusa ariko ni ibikorwa bigaragara uwo ari wese yasesengura ngira ngo n'uwo ari wese yabibona ko ibikorwa yakoze urebye amategeko urebye icyo byari bigambiri n'icyavuyemo nyuma ngira ngo urebye ijambo yavuze icyavuyemo nyuma ni uko abantu batangiye ndetse muri 1994 abantu abatutsi baricwa ku bwinshi kandi ugasanga ibyo bitwaza ari miliyoni zikura n'abayivugaga ko banayitwazaga bivuga ko byanyu abatuko byarangiye ko hari mugomba kwicwa kandi ugabona ko inkomoko y'amadisikuru atandukanye uretse n'iya Mugesera neza akurikiyeho nyuma hari izindi zihari nyinshi n'abantu batandukanye bagiye bagaragaza ko abatutsi bagomba kwicwa kandi biturutse kuri za speeches zabo
ndashamikira kuri iryo jambo bwana Nkusi cyane ko ari ijambo ubushinjacyaha bufata nk'ijambo rutwitsi mu bantu batanze ubuhamya mu rukiko muri rubanza hari umuntu wavuze ko hari isano hagati y'iryo jambo n'ibikorwa cyangwa se n'igikorwa umuntu runaka aba yarakoze yibasira abatutsi kubera ijambo rya bwana Leo Mugesera
ngira ngo wenda abatangonye babajijwe ni benshi nkubwiye ngo ni kanaka cyangwa se ni kanaka wenda abatangonye sinajya kubavuga ubu nonaha kubera ko benshi banacungiye umutekano ariko byaragaragaye ko amagambo yavugaga na bamwe babajijwe hari isano yagaragaga ko amagambo ye n'ibyo bakoze by'ukuri wabonaga ko hari aho bifitanye isano wenda sindi bijya mutana byo ngo ni kanaka kubera ko urubanza rucyakomeje no kubona impamvu z'umutekano utangonye hamwe n'abamwe ariko byo byaragaragaye umwanya munini cyane abantu baza bagatemanya banamuzi ndetse bakaragira ibyo basobanura wenda nta
birumvikana ko umwanya ari muto ariko icyo nifuza kugira ngo umenye no kumva neza niba hari uwaba yaragaragaje isano nyayo y'ijambo mushingiraho na mwanashingiyeho cyane mu bisobanuro mwatanze niba hari isano yabaragaragaye hagati y'iryo jambo ryatangajwe na bwana Leo Mugesera n'igikorwa runaka cy'umuntu tuvuge yica abandi cyangwa se yibasira abandi
ibyo ngibyo birahari ariko wenda ntabwo ndi bisobanura ahangaha ariko birahari byo byaranagaragaye kandi barabigaragaje
ndabashimiye cyane bwana Nkusi Faustin ni umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda tuvuganye ari Kigali twavuganye kuwa gatanu nyuma y'uko urukiko rukuru mu Rwanda rwari rumaze guhanisha bwana Leo Mugesera igihano cyo gufungwa burundu ku byaha bya jenoside yari amaze hafi imyaka ine aburana inshuti namwe mwatwumvaga nongeye kubashimira kwitabira gahunda zacu z'ikiganiro dusangira ijambo n'ibiganiro ku ijwi rya Amerika namwe kandi aho muri hose tubazirikana igihe cyose twifuza ko mwagira uruhare mu biganiro ijwi rya Amerika ribategurira buri munsi kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mugire ibihe byiza.
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.